Pero muy imbio cultura. Para bakusanyulya bwe baba imbira. Kinyongera kumanyi n'ennyimbya ggono nsemuka ne mutula okulowooza ebibya ninawo obugambo wange obutono ddala kuyitana mu bufuzi ntenetwabuke ekibudaabuda abatefundo ng'enyuma namwe ne babesabesa ne mutenyiwa. Twawulanga tondo manyi natusa mu madala gatakwatanye yeshitawanganya abatondo okukabasana bambye sangana amabujje gakulusana obaawo shatutondelwa owo twandigumye naye ekyobutamutira mu byetukola ekyenjuganya kyekireeta n'obulyanka emyeyo gy'abamu naawe bolaba enfumujja abatukumpanya ekyokuviiramu awo maama kibobya omutwe abaagala ebiwedde bambuguza ani anaatujaza mu nsi ekitulajanya ebyenfuna twajirwa namutta yetunaddawa eddembe lyatukwekerwa ddala ddala kituma tutamatira era ekitutaaganya kyekireeta n'abakyala okunamalya n'emyoyo gy'abasajja okudobonkana bonna. Mwecho chari wafunye mwecho tukiriza nga kukubuza huza omuntu akuza kagali aka mtambuza la papa kunka nate kwa pichipichi ewe wajifunera tulate base umutima kumubera kuchisinga u no moto kaisi misa wanyonyi sono winyonyari nana yechi muyuganya tiri ama tira mwecho chari wafunye bataite mkiriza nga kubabuza huza yabira ku musajja owabakazi abana ne bamukwatira ku mukamukwano gwe ne weebuuza kyatabaasa okuleka abana obutamatira bumutwaze kagangazike bambi asuubira ekipya mu mukamukwano gwe so teri era ajja kusigala akombajjubu. Tukake buraya na batanaba teri amatide buza kubatukayo ekirye buganda kirine mbunyole wala endo ze bujajja zapapaganye mwe twakolimirwa kwe kudobonkana ensuko y'okudaga okubona obufo ye Katonda wafe okuwolera ekibi envujjo bwe butakutera ekitudaganya sitaani ye bwe yajja n'atusengula mu ddungiro lya ssebe yali emirembe okutenguwa nkitafu kweyo n'omubi ye n'akiwoolera ng'atutabangula najja tubigika na tedi mwezito ng'atufalansira twegatte tube baawamu semyoyo gyadobonkanira ddala ddala emindi mitemutemuko n'ekiryakula nakati tukumbubira nnyo okutuuyana baaba twakuleba emitima ne batulyakula tulabye. tokuta momo kumatiramu kubibara bibito nebyafemu makungura weshikwegombe sakiba wale ukuru lwakibwa kituka kona tokujuhana ensite kungulu era tupapa birabuza naba bakumpanya teyali bikuta omwavulu nkupe nebifekera obutamatira butokatano lusisolumu nabebitibwa mwatwaba tuvunamya bakujuhana funeke kikisingako butafanagana ngaabo benkuyimbira nze wakatonda wange nsaba kyakulya newe sikifuna sirike mewanguma nkyo bankinonyeze mu kkubo lyababi ebyo ebitibwa n'obugaka ebitakujjana mukama bwali bayagadde biri nsanira nze obusanya obukyafu emabega mbutya kuba buli kaaka kulya akaliwa njala yebyaki ebingi bye sifune mu ddembe kyenva mmatira mu mbi n'ebitono bye nnina byonna byolabewe eminigi egyo egimubanjibwa kale byaki ebyokusuzanga tewebase oba sinakindi kufuukira obutwa kyekyolina munywanyi nkusaba omanye kyekyakuweebwa kyekyeddembe ddala bwe ziba ssaawa eyakaliwe yeetemereza byonna mirenganjuba buli omwasibe gwalina bwe ziba ngoyo olwakati n'olwajjujja fenna twewala nsonyi wambala lw'olina ngoye olwakati n'olwajjujja fenna twewala nsonyi yambala lw'olina munanga omumpi wankoma tofuuka kyotoli bwenyabbiyawo nelyolagittamiro bwe ziba mifaliso ngogwange gwakateeya nze nga mpuluta ate obudde bugaana okukya nga tukedde ku mulimu owengatte nzito nanga weesaana gikoona n'ogitya nawe weesomatire mu kyolina kuba kyekyakuweebwa kyekyeddembe ddala seruganda weesomatire mu kyolina kyekyakuweebwa kyekyeddembe ddala munnange weesomatire mu kyolina kyekyakuweebwa kyekyeddembe ddala sekabba weesomatire mu kyolina kyekyakuweebwa kyekyeddembe ddala ne mukasa yeresamatire mu kyalina kyekyamuweebwa kyekyeddembe ddala ntalewerese omatire mu kyolina kyekyakuweebwa kyekyeddembe.